about
four. Tell her, I'm about four.
Ninja Mukamba di Alma, Sibiro, Sibri.
Akaja Mukankura, Voix de l'Amérique.
About four.
Rasamato, Dunion Cofe, Negania Conoton, Catabla, Negania Sana, Voix de l'Amérique.
About four,
Sibiro, and about four, come.
Anula Mometure Kabo, Washington DC, viewers of Bakona Studio DC, Eva Bie Sibridoe, Avricalo, Utle, Mugana, Samba Fla, Unimwani Nani, Amba for Jemukan, Okoni, Akenes Grani, Watu Kerangarana, Biatako, Kemenani, ni Biwulani Wulunanae, Eva Amisro, Bomako, Fientrukala, Kemeni Fla, Sanfe, No Sande, FM, Bomakona, Lamnuna, Amisro Fana, Tomia, Radio Parisienka, Bi kononton onitomi segi, ambe sora buguni fana radio kumase la, bi kononton ni fla. Moptika, abese gan sora radio oronana noe, bi kononton ni saba onitomi fla e. Tumutuka, ambe sora bi kononton onitomi saba kan, gaoka ambe sora kemeni woro onitomi kelenka, ambe sora fana anga bolole sra ofe, viwa bambara noe anga Facebook page. Ewa abisega bataki chama fana aywa ofrena kele mna aywa ambalmau aniula anga foliba anlame bagao bema malikono ani malikoka ani munu fana beka mafle ni wati krenkren na fina serafe no Facebook page anga bibabu abina talike inafordo kum temene no sibiri temene avrikalo utle tani sabana ankumana Mali fama ou noue franche fama ou ka latige na ka politiki ton ka bara ou be nyongri ou politiki bara ou de kodo ani association noue djekulu mounou fana ka bara ou nyashile me politiki kouma foka se wati warema ka masoro o wati kelena si ka fo walma kuma nyongwa damne na malide ou ni nyongwanche la ka damne ni ka fo konona ouye na mou le ko komine togo da la oula okoni adam nana sibiridon ka kunche tenendola nga halbi ayirala ka fo kuma nyoa obesena malikono nga ohukumu konona na bi amina kuma di jamana deuma ulufana ku hakilina fo ko munu besena jamana kono ka fara kuma nyoa ka ina fo politiki to munu chira fama ufe ani politiki mauka politiki bara ulajoli ohukumu konona na amina kuma di uchama nema uku hakilina fo Ewa ni latige mi sorola frontier fanga RFA o kololo bi se kana ke jumende kuma nyoko ambe jamana deu ni nyoko che krenkrena mali re kono nana au hakilina e jume au kodi choko wara jumende la kuma nyoko ni benka mi se ka soro jamana deu ni nyoko che ya sa frontier fanga ka se ka ka barake anyama sisa amina antlo kerebo nenanga se kana kuma di anlame bagoma
Jackpot. Thank you.